This is
a no doubt presentation.
No doubt.
Yeah.
Rico.
It's a Slim Fit Records production.
Dilex. Hobaz. Let's do this. Fake whoppers out there. Listen to this buzz, you know.
Tini haini shiti, reven ya masbest. Kama kero wani itana povati terminator. Wamantumbira mafoli ntama skama petia. Wamani yopo apati sindine petia. Reven ya mapre, ine predator. Kuro yanga mbeka suti mwanga disposable fanta. Family ya tuyonze, nisema fighter. Seko formation, no kufaka pasentia. Ukapusa pati kusia wafentia. Itokera mugeto kuchaisa kwa waleta. What I do? Doesn't matter. Vitu vikulu ni vamene veni titia. Shukondi siwa kula sosa tishinga batia. Hapa tinapitia. Noti vajunta. Wakai nzami yoviani suo muzalota. Kere wako ninatia. Hapa ninakuta. Nina musiriza. Hapa anakota. Nikapita kwao wama nisonta. Ati utagai anatimutunta. In true story wakai sikufunta. Jino taka nifuna kuvuta. Ukuta overtake no pasa indicator. Sinitaka na break nitake accelerator. Jine wajowo pati sindine laster. Jine soldier stroke commando not gangster, yeah. Bad mathematics kutila calculator. Jine type lighter not blockbuster. Wakero sini wakonka wene waileta. No wonder sini wala kuvutana na maheta. Walimana kambiri ine ni using a tractor. Nisewenza monga flower pasi pa vibrator. Flow ni engine beat ni starter motor. Ni washa monga maplatin ndine distributor. Hey, unapompa na kukama wa sheta. Kuspeed niwe lion, ile ndine cheetah. We stand out kumarket, kuchipatia. Kukujuwa njala, kulibena neokate. Orogero yanga ina sweet, manga niyoketia. Choka mjila, kifuno pita. Chika onyekela, wonse wa matyotia.
One punch, wakamba na mishuta.
Na mipaya so start shit and chotia. Bebe wakamba mbochi zungu in the translator. Sindine full upper, dine piletia. Dine bartender, webe ni mawetia. Mutu ni vana vest, smoke top and vana sweatia. Go speak and dine bass, webe ni matwitia. Ni man Spencer, don't put my best getia. Wafuno panga bine na ine ni my investia. Nifomo kwira ma light, kule be insulatia. Magero ni ma flowers, this only thing I'm on ectia. Wakangi honi kwira manga code super kitia. Music ni kuposhing a kule be dialectia. Komenso fullo malas, monga ni laugh blaster using a coke make up na kupasa kwa tiatia. Wani meningena kanya wani manuscaster. Life ili monga pola bebe ni makomenta. Mafanza militari dine dictator. Dine commander noti inspector.
Wazepili zeba ya chiburu si mabetia.
Wazali kama tukwira I don't drama skawa petia. Nifuno chenja vintu monga present sata. Ngatulipe vijendu kumbuyo munyamatia. Inajwala mziki so nifuni katokia. White swat monga nyenda kumasia easter. Flow wato sama jimoni dine pasta. Ah, Kanyama stand up. J Black, I see you. Now my fellas, ah, Cinder Boy, 3 feet Empire, I see you. Got you.
I love 3 feet music.
Exclusive to Z Louder.